DJ Drama on the bed.
Na shipu ya nguva, usiulize kichugu. Akivalia kanga, dona katichi kumfu. Geto magolika msuva, mwendo wa pasi wantu. Yanu tazanicha kusoma, form one, form two. Fashion killer, anakwenda na fashion. Bad boy killer, shiko mitoto tundu jaki cheni. Oh my, you are killer, ayo miuno ama feni. You deserve, you are a winner, wanafiki wa michongo ina waumeni. Ate amo, te amo, I'll die for you. You, baby, te amo, I'll die for you. Kiapo, in church and you. Don't lie, hata si kongo pe. Baby, true, I don't lie, hata si kongo pe. Baby, true, I don't lie, hata si kongo pe. Baby, true, I don't lie. Si Congo Fei.
Yeah.